Yup. Say, night on my. Oh yeah. Yeah. Oh la la,
I'm feeling like it.
Alinipenda nkiwa tingo, kabla sijatoa single. Na unga unga mwala mtani, leo nimeshinda bingo. Master wa TikTok, kule wanatega mingo. Na meseji zao nasoma laki, na mtungia na wimbo. Alinolesha to love, toka way back, paka leo tunapeta. Enzi hizo za jejejeida, yeah. Paka leo tunatesa. Alinolesha to love, toka way back, paka leo tunapeta. Ezi hizo za jejejeida, yeah. Paka leo tunatesa ni mina baga. Moyo nalipasuka la, eh, unaenda ya siya, eh, Moyo nadunda dunda ma, kama kitenisi ya ma, oh, Kweli nimepata jembe, oh yani wewe, ulinyachisha paka ukiwembe. Misigara mipombe, hoyani wewe, ulinitenganisha na vigenge. Ndo mala, mweza ukikuona, mwe wangu na dundapa. Hami ukikuona, mwe wangu na kuitapa. Nalinonesha to love, toka way back, paka leo tunapeta. Hezi hizo za jejejeida, paka leo tunatesa. Nalinonesha to love, toka way back, paka leo tunapeta. Hizi hizo za jejejeida, paka leo tunatesa ni mina baka. Moyo nalipasuka la, unaenda ya siya, Moyo nadunda dunda ma, kama kitenisi ya ma, oh,